kodhi en wach maber ma Nyasaye. Kendo kothe molwar e ndara kata e bath yo ka gin e jogo mawinjo wach Nyasaye, to kata kamano jachien biro to kendo kawo wach maberno kuomgi. Bang'e ok ginyal yie mondo wargi. Kendo kothe molwar e wi kite ka gin jogo mawinjo kendo rwako wach Nyasaye gi ilo kendo gimor ahinya, to bang'e wachno tho kuomgi, ok dongi. Iwinjo kendo girwako wachno kuom ndalo matin, ka giseyie gibet ndalo matin kendo jachien biro kendo kawo wachno bedi e igi, nikech onge tielo motegno modonjo ei lowo, omiyo gionge tielo mamiyo nyalo miyo cham go dongi. Koro wach lal. Kendo kothe maluar e wi kite gin rwako wach Nyasaye, to ae wachno chako lal nono. Mor mag pinyni gi mor duto ma dhano onego tim dhi to deyo gi, kendo wach koro luar, ok wanyal dongo e kuthe. Kendo kodhi molwar e lowo maber gin jogo mawinjo kendo rwako wach Nyasaye kendo yie, kendo gibed gadiera gi wachno nyaka chop kinde mag keyo. Nitie tienge lope adek, ito in e lowo mane? Chunyi tek ka lowo matek cha koso? So chunyi tek ka lwanda chande? Koso chunyi tek ka kudho kande? Koso chunyi yom ka lowo mayom moting'o? Koso ka lowo maber?